seda era yada ashqiga dib soo u koo urkiyo qalbiga qalbiga aragaga jecel Oksada erayada ashqiga dib soo u koo urkiyo qalbiga qalbiga aragaga jecel Nafubataynayso ugaan kalgacal ku abuuraya ayaheedatu aminaad kashani aminaad kashani adigay ku bido egmadaadasade abidigu lamaanow Nafubataynayso ugaan kalgacal ku abuuraya ayaheedatu aminaad kashani aminaad kashani adigay ku bido egmadaadasade abidigu lamaanow adiga afa uma holab istareex ma noqday aminaad kashani aminaad kashani adiga ku bido egmadaadasade abidigu lamaanow saqdaxiyo alay laanta adiga afa uma holab aminaad kashani aminaad kashani adigay ku bido egmadaadasade abidigu lamaanow